Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu waeshatu radio yacu voa.com. Hano muri studio ya karindwi, Fatou Alimas Karala ari ku buhanga bw'ibyuma, Engineer Chang ari ku bugenzuzi nanone guko amajwi bageraho, naho uwo muri kumwe kuri micro ni Jeffrey Mutagoma. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga nk'uko mubimenyereye. Icyo uyu munsi turaganira ku rwego rw'umuvunyi mu Rwanda rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Niba rero ufite igitekerezo cyangwa icyo ubaza, uyu ni umwanya mwiza wo kuza ku Ijwi rya Amerika, kubera ko turareba uko uru rwego rukora, turareba ibyo rumaze kugeraho, turareba imbogamizi rufite, ndetse tunakire namwe ibitekerezo byanyu n'ibibazo byanyu hano ku Ijwi rya Amerika. Ndi kumwe nande rero, ndi kumwe n'umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa, Bwana Musangabatware Clement, ku murongo wa telefone i Kigali mu Rwanda. Bwana Musangabatware, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire.
Ye, maze rero kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko tugiye kuvuga ku rwego rw'umuvunyi nuko rukora. Ndabizi ko hari abisobanukiwe, ariko hashobora kuba hari n'abandi bashaka kumenya neza iby'urwo rwego. Reka nguhe umwanya tunyuriremo muri make urwo rwego, icyo ruvuze, icyo rukora mu magambo make. Ndabizi ko utabivuga mu buryo burambuye ngo ubone umwanya, ariko ugerageze guhina.
Urwego rw'umuvunyi rwagiyeho mu mwaka w'2004 ruhabwa inshingano zikurikira dusanga mu ngingo ya kane y'itegeko rigenga inshingano, ububasha, imitegekere n'imikorere y'urwego rw'umuvunyi. Muri make rushinzwe gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane, guhuza umuturage n'inzego z'ubutegetsi za leta n'izigenga, gukumira no kurwanya akarengane ruswa mu nzego z'ubutegetsi bwa leta n'izigenga, kwakira no gusuzuma ibibazo by'abantu ku giti cyabo cyangwa iby'amashyirahamwe byerekeye ibikorwa by'abakozi ba leta, ibyerekeye inzego z'abikorera, gukangurira abakozi n'inzego gushakira umuti ibyo bibazo, hari gukurikirana mu nkiko abakekwaho ibyaha bya ruswa, kwakira buri mwaka inyandiko zigaragaza imitungo y'abanyapolitike n'abayobozi bateganywa n'itegeko, hari kandi gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryo kubona amakuru access to information law, ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rigenga imyitwarire y'abayobozi, kugira inama leta gukora urutonde rugaragaza abahamwe burundu n'icyaha cya ruswa ndetse n'ibihano bahawe, rugatangazwa mu itangazamakuru, gukangurira abaturage gufatanya n'inzego za leta n'iz'abikorera kubaka igihugu no kudatinya kwamagana imikorere mibi ishingiye ku karengane na ruswa. Navuga ko muri make ari ibyo urwego rw'umuvunyi rushinzwe, ibindi bikubiye mu ngingo ya kane y'itegeko navuze mu kanya. rigenga inshingano ububasha imikorere n'imikorere y'urwego rw'umuvunyi.
Ibyo bintu ko numva ari byinshi mubikora mute mushyiraho inzira munyuramo kugira ngo mubikore iteye gute, bihera hehe hagakurikizaho hehe bikarangirira hehe?
Muri make navuga ko urwego rw'umuvunyi rushyira mu bikorwa izi nshingano mu mashami atandukanye. Dufite ishami rishinzwe gukumira ruswa, ishami ryihariye rishinzwe amaperereza kuri ruswa, ishami rishinzwe gusubirishamo imanza zagaragayemo akarengane na ruswa, iyo hari abavuga ko batishimiye imitirize y'urubanza ariko bararangije inzira ziteganywa n'amategeko, hari n'ishami rishinzwe imenyekanishamutungo ndetse n'ishami rishinzwe imyitwarire y'abayobozi. Nyuma y'ayo mashami hakaza ishami rishinzwe imari n'abakozi. Tugira kandi ku rwego rw'umuvunyi abashinjacyaha babiri, ndetse urwego rw'umuvunyi rukaba rufite mu nshingano kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa igihe imanza zamaze gucibwa. Muri make ibikorwa byacu twabishyira muri ibi byiciro: hari ubukangurambaga bwo gukumira ruswa n'akarengane, kwakira no gusuzuma no gukemura ibibazo by'akarengane, kurwanya ruswa. Tunareba kandi ku byerekeranye n'imiterere ya ruswa hashingiwe ku bushakashatsi kugira ngo dufate ingamba mu gihe kizaza. Ikindi dukora no guteza imbere amahame y'imiyoborere myiza, dukora isuzumamikorere haba mu bigo bya leta ndetse n'ibigo byigenga, imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu gihugu. Hari kwakira no gusuzuma ndetse no kugenzura inyandiko z'imenyekanishamutungo ku bateganywa n'itegeko, ndetse no ku mitwe ya politiki ikorera mu Rwanda yemewe. Hari no guhuza ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi n'irya shami rishinzwe imari ndetse n'abakozi. Ndetse ikindi dukora, tureba imyanzuro twagiye duhabwa n'inteko ishinga amategeko igihe twatangaga raporo uburyo yashyigiye ishyirwa mu bikorwa. Dukora kandi ubuhuzabikorwa mu gihugu ku bijyanye no kureba uburyo ruswa ihagaze mu gihugu cyacu, ingamba zigomba gufatwa n'uburyo zishyirwa mu bikorwa.
Noneho rero wambwiye ko urwo rwego rwatangiye mu mwaka w'2004, unavuga icyo rushinzwe gukora, bivuze yuko kugira ngo rugeho hari ibibazo byagaragaraga rugomba gukemura. Ubu kuva rugiyeho kugeza uyu munsi, mumaze gukemura ibingana iki? Mumaze kugera kuki?
Navuga ko hari byinshi bimaze gukorwa mu bijyanye no kurwanya ruswa n'akarengane nk'uko biri mu nshingano zacu. Duhereye rero ku byerekeranye n'isesengura ry'amadosiye yasabiwe gusubirishwamo. Ni amadosiye hafi, ndatanga imibare y'uyu mwaka, ni amadosiye agera kuri 630. Aya madosiye rero twavuga ko hafi 46 gusa ahwanye n'8.8% ariyo twasanzemo akarengane, dusaba ko yasubirwamo mu twandikira urukiko rw'ikirenga, mu gihe amadosiye 588 twasanze nta karengane karimo cyangwa se ruswa bihwanye na 91.2%. Tuvuye kuri iyo mibare kandi hari imanza nyinshi zagiye zisabirwa gusubirishwamo. Hari amadosiye 198, muri yo 773 yari ibirarane byo mu mwaka 2017-2018, 425 byakiriwe mu mwaka 2018-2019. Hamba gusesengurwa amadosiye 198, hasesengurwa amadosiye 191, angana na 91%, hasigara 107 ahwanye n'9.8%. Ikindi navuga ni uko twakiriye ibibazo by'abaturage mu turere dutandukanye. Ibibazo byose byakiriwe ni 2,984, ibyahise bikemuka ni 1,912, ibitarakemuka ni 72%, bihwanye na 36%. Hari ibindi bibazo byagiye byakirwa kuko hari gahunda yo kwegera abaturage cyangwa se ibibazo twagiye twakira mu nyandiko. Ibi ni ibibazo byakiriwe mu nyandiko byose hamwe ni 480, ibyakemutse ni 365, ibitara ibigikurikiranwa ni 102, ibitara kurikiranwa ni 13. Ku bijyanye rero n'ibibazo twagiye twakira, muri make nuko nguko bihagaze dukurikije imibare dufite. Ariko rero ibyo ni ibibazo byerekeranye n'akarengane cyangwa se gusubirishamo imanza. Twavuga ko nanone muri uyu mwaka twasoje twakiriye twakurikiranye amadosiye 48 ya ruswa, hari 16 yaburi ibimenyetso, amadosiye agikurikiranwa ni 13. Muri make twavuga ko ari uko nguko ishusho ibitwereka mu bijyanye n'imirimo twakoze muri uyu mwaka. Nanone twakiriye imenyekanisha mutungo ry'abateganywa n'amategeko hafi abantu 12,527 bahwanye na 99%. Ku 12,537 bakoze imenyekanisha mutungo. Twakiriye kandi n'imenyekanisha mutungo ry'imitwe ya politike 11 yemewe ikorera mu Rwanda, yujuje ibisabwa mbese iyandikishije muri RGB. Navuga ko muri make ari ibyo ngibyo twakoze. Naho ku byerekeranye no kugenzura abakozi bakora imenyekanisha mutungo, twagenzuye hafi 1,600 dukora mu buryo bwa sampling cyangwa se guhitamo abo dukeka ko hashobora kuba hari ruswa, kubera ko dushingiye ku mubare w'abakozi dufite ntabwo dushobora gukora igenzura ry'abakozi buri mwaka 12,537.
Mukanya ndaza wenda no kugaruka ku mbogamizi mushobora kuba muhura nazo, ariko ndimo ndibaza, wavuze ko hari icyo wise kwegera abaturage, buriya abaturarwanda cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange bose, dore ko nkeka ko urwego rw'umuvunyi rutareba gusa abanyarwanda ahubwo rureba n'abaturarwanda, buriya abaturarwanda n'abanyarwanda by'umwihariko basobanukiwe ku rwo rwego ruhari n'icyo rukora?
Dukora ubukangurambaga butandukanye. Nk'ubu nakubwira ko buri kwezi tujya muri buri karere, kugeza ku wa mbere twari tumaze icyumweru mu karere ka Ngoma, aho twagiye mu mirenge yose igize akarere ka Ngoma dufatanya n'abayobozi mu karere ka Ngoma kwakira ndetse no gusubiza ibibazo by'abaturage. Buri kwezi rero tugira igihe tukagenda kwegera abaturage. Ikindi navuga nuko habaho ibiganiro bitandukanye, ubukangurambaga, ibiganiro ku maradiyo, ndetse no gutanga ubutumwa mu nteko z'abaturage ziterana buri wa kabiri mu gihugu hose. Dutanga kandi n'ubutumwa mu muganda iyo usojwe, kugira ngo abantu barusheho kumenya imikorere y'urwego rw'umuvunyi ndetse n'inshingano uru rwego rwahawe.
Ibyo rero mukabona hari icyo bitanga, mubona ubwitabire bw'abaturage kubagezaho amakuru cyangwa se kubagezaho ibibazo aho bakeka ko bihari, hari icyo mubona bitanga?
Bitanga umusaruro ushimishije cyane. Iyo turebye nko ku bushakashatsi bwakozwe na Transparency International ku bijyanye n'imiterere ya ruswa, ndavuga ku byerekeranye na ruswa kubera ko nibyo biri mu nshingano zanjye, u Rwanda rwaje ku mwanya wa 4 muri Afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya n'amanota 56. Mu gihe iyo urebye nko muri 2000 mu myaka ishize, wenda nk'imyaka 10, u Rwanda rwari ku mwanya wa 66 n'amanota 40%. Birumvikana ko hari intambwe igaragara yatewe. Igihugu cyiza hafi y'u Rwanda muri Afurika y'Iburasirazuba ni Tanzania, ikaba yaraje ku mwanya w'166 n'amanota 32. Ibyo ni byagaragaye mu 2016. Ubu Tanzania muri 2018 mu bushakashatsi bwamuritswe itariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2019 yari ku mwanya wa 16 n'amanota 36. Iryo Rwanda rwari rufite 56. Muri Afurika y'Iburasirazuba, u Rwanda ni igihugu kirangwa mo ruswa nkeje wagereranya n'ibindi bihugu wenda nka Uganda yagize amanota 26 iza ku mwanya w'ijana 149 Kenya ku mwanya w'ijana 144 n'amanota 27 muri make nuko twavuga ibihugu bihagaze igihe urundi bwaje ku mwanya w'ijana 70 n'amanota 17 ku ijana ku bihugu 180 byakoreweho igenzura.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gatoya turaza kujya ku mirongo ya telefoni twakire ibibazo n'ibitekerezo byanyu. Ndabona hano hari utwandikiye kuri Facebook witwa Jean Pierre, aravuga ati turashima ibyo urwego rw'umuvunyi rwagezeho, mutubarize ko ruswa ikigaragara mu nzego zimwe na zimwe cyane izibanze, hakorwa iki ngo tuyirandurane n'imizi, turandure ruswa n'akarengane, dore ko ruswa ihindura isura buri munsi, ingaruka zikagera ku muturage. Bwana Musanga Batware, uyu mu Jean Pierre arabaza ikibazo ati ruswa iracyagaragara, namwe niko mubibona?
Nibyo, ntabwo dufite ijana ku ijana ruswa iracyagaragara, ariko mu gihugu cyacu hashyizweho politike yo kutihanganira na gato ruswa, ndetse naho yagaragara hose. Nababwira ko muri uko kutihanganira ruswa na gato inzego zashyizweho, amategeko yashyizweho, twavuga nk'itegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse mu igazeti ya Leta ku itariki ya 29/9/2018 ryakajije ingamba zo kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Ikindi cyashyizweho ni inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane ikora ku rwego rw'igihugu, ndetse no mu nzego z'ibanze, ku karere, ku mirenge, ndetse no mu tugari. Buri mwaka urwego rw'umuvunyi rugakora isuzuma mikorere y'izo nzego, hanyuma akarere kahize utundi, kahanze udushya mu gukumira no kurwanya ruswa kagahenda. Ubu tuvugana kuri uyu wa kabiri habaye ibikorwa byo habaye ibikorwa byerekeranye no umunsi wo kurwanya ruswa mu ntara n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero byabereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aho akarere ka Rulindo ariko kaje ku isonga, kahize utundi turere mu ntara y'Amajyaruguru mu gukumira no kurwanya ruswa.
Mu kanya nanone ndagaruka kukubaza imbogamizi muhura nazo, ndetse nakubaze ku bijyanye n'icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa n'akarengane. Ariko reka tubanze tujye ku mirongo ya telefone, abantu barimo baraduhamagara ari benshi bashaka kugira icyo babaza. Duhere kuri Eric. Eric, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Urahagana he Eric?
Ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru.
Ni ikibazo, ni igitekerezo.
Nakabazo nshaka kubaza ni ikibazo cy'amatsiko, mbese buri muntu wese yakwibaza ku rwego rw'umuvunyi. Urwego rw'umuvunyi ahantu hose rurahakorera. Ikindi kibazo urwego rw'umuvunyi ni sosiyete sivile cyangwa ni mu rwego rw'igihugu? Ni komite y'igihugu irugenzura? Ni cyo kibazo nari mfite. Murakoze.
Urakoze cyane Eric, ugira umunsi mwiza aho muri Rulindo. Bwana Musanga Batware, Eric bamwumvise?
Nagira ngo mubwire ko urwego rw'umuvunyi ni urwego rwa Leta rwashyizweho n'itegeko, rukaba urwego rwigenga, rufite mu nshingano gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane. Urwego rw'umuvunyi ntabwo rusimbura izindi nzego, ni ukuvuga ko inzego z'ibanze, akarere, imirenge, utugari, imidugudu, ndetse n'amasibo bishyira mu bikorwa inshingano zazo, bikaba inzego zishinzwe nazo gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane muri iriya nama ngishwanama yashyizweho n'iteka rigena kwa Perezida wa Repubulika, itanga inshingano ndetse n'imirongo ku bijyanye n'imikorere by'inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane, haba ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze. Ni ukuvuga ngo iyo umuturage yagize ikibazo, yaba yagiranye ikibazo n'inzego za Leta, iz'abikorera cyangwa se imiryango itegamiye kuri Leta, akaba atakemuriwe neza ikibazo, kandi yarangije inzira zose ziteganywa n'amategeko akabona ko agifitemo akarengane. Icyo gihe nibwo aza ku rwego rw'umuvunyi. Hari ikindi kibazo mwarimu mbajije muti icyumweru cyo kurwanya ruswa gihagaze gute. Cyatangiye ku itariki ya 17 Ugushyingo, kikazasozwa ku itariki ya 9 Ukuboza, umunsi hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Twatangiranye rero n'ikiganiro cyahuje inzego zitandukanye harimo ubugenzacyaha ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha. Twaganiriye ku ngamba zo kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duhuze imbaraga turwanya ruswa. Hari umunsi rero wo kurwanya ruswa mu ntara no mujyi wa Kigali. Uyu munsi byabereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze kuwa kabiri mu itariki ya 26 Ugushyingo, ni mu ntara y'Amajyepfo, bikazabera i Huye. Kuwa gatanu ni intara y'Iburengerazuba, ku itariki ya 29 Ugushyingo, bikazabera i Rubavu. Naho ku itariki ya 1 Ukuboza ni mu mujyi wa Kigali Nyamirambo, aza umupira uzahuza Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport. Ku bijyanye no kuwa kabiri ku itariki ya 3 Ukuboza ni Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Ikindi gitaranijwe muri iki cyumweru ni ugutanga ubutumwa bwo kurwanya ruswa mu nteko z'abaturage. Ni gahunda zashyizweho na Leta kugira ngo abaturage bajye bahura mu nteko bikemurire ibibazo bafite. Mu bibazo bafite rero harimo n'ikibazo cya ruswa. Bazakira ubutumwa bw'urwego rw'umuvunyi ku itariki ya 19/26 Ugushyingo ndetse no ku itariki ya 3 Ukuboza. Hari nanone umunsi wahariwe abanyamakuru wo kurwanya ruswa, ni ku itariki ya 20 ejo Ugushyingo muri Remigo i Kigali. Hakazahembwa abanyamakuru 5 barushije abandi mu kwandika inkuru zigamije kurwanya ruswa ndetse n'akarengane. Hari kandi n'ihuriro ry'urubyiruko mu kurwanya ruswa ku itariki ya 27/7 Ugushyingo, abagize komite z'urubyiruko bakaba bazahura. Hari kandi no gutanga ubutumwa mu muganda rusange ku itariki ya 30 Ugushyingo, bikazabera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, aho inzego zose z'ubutabera zizahurira. Hari nanone umunsi wahariwe za kaminuza mu kurwanya ruswa ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka wa 2019. Hari ikiganiro kandi kizahuza inzego z'ubutabera baganira ku ngamba zo kurwanya ruswa mu nzego z'ubutabera n'uruhare rwa buri wese. Ikiganiro giteganijwe ku itariki ya 6 Ukuboza mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ku itariki ya 9 ukwezi kwa 12. Uwo munsi urategurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutabera ndetse n'izindi nzego. Uwo munsi ukazabera i Kigali ku itariki ya 9 Ukuboza muri Kigali Convention Center, aho u Rwanda ruzakira abashyitsi baturutse hirya no hino. Hakazatangwa ibihembo by'agahebuzo mu kurwanya ruswa mu rwego mpuzamahanga. Muri make ngibyo ibikorwa biteganijwe muri iki cyumweru cyo kurwanya ruswa.
Reka twakire na Jean-Claude. Jean-Claude, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe.
Wiriweho. Uherereye
he? Nange ndi Kigali mu Rwanda.
Yee.
Kibazo nari mfite nange nashakaga kubaza umutumirwa. Urabona urwo rwego rutaraza yatubwira igihe rwazi, ariko mbere yaho ngaho ibyo bibazo ndibaza n'ubundi by'akarengane na ruswa byari biriho byakemurwaga n'uruhe rwego. Ikindi kibazo cya kabiri, baje babona ko akarengane na ruswa ari ikibazo nyine kirimo kumunga sosiyete nyarwanda, baje bafite intego yo kuzagira icyo bakemuraho. Intego bihaye baba baratugeze barayigezeho, cyangwa se niba batarayigeraho bageze kuri kangahe, nicyo nagira ngo adusobanurire.
Ugabanye na radio, ariko ndimo ndumva ko birimo bigaruka hano, ibyo urimo uvuga birimo birangarukaho.
Ego, kanyigabanye, murakoze. Ariko nibyo bibazo nari mfite, nta kindi. Murakoze.
Urakoze cyane Jean-Claude, ugira umunsi mwiza.
Ego, namwe murakoze.
Bwana Musanga Batware.
Namubwira ko intego turazigeraho, ariko zose ntago umuntu azigeraho 100%. Hari ibyo yenda umuntu atageraho 100%. Nababwiye ko nko mu mwaka wa 2010 muri ya ushakashatsi bukorwa na Transparency International, byagaragaye ko u Rwanda rwari ku mwanya 66 n'amanota 40% mu gihe ubu ngubu u Rwanda ruhagaze ku mwanya wa 48 n'amanota 56 ku ijana. Twavuga ko hari intambwe imaze guterwa kubera ko ruswa igenda igabanuka mu Rwanda. Ibyo ni ibyavuye mu bushakashatsi, ni ibipimo bitugaragariza intambwe tumaze gutera. Ikindi navuga ni uko muri buri bushakashatsi no kugira ngo wiyongereho inota rimwe gusa ubwabyo bisaba imbaraga nyinshi. Yavuze ati ese urwego rw'umuvunyi rutarajyaho 2004 ibibazo by'abaturage byakemukiraga imitegekere itanga se y'imiyoborere y'igihugu. Nk'uko umuntu yavuga ati ese umugenzuzi mukuru w'imari ya leta atarazaho byakorwa nande, icyo gihe hariho ikitwaga cour de compte ijyanye n'umutungo. Muri make asubiza ibibazo bya Jean Claude avuga imbogamizi duhura nazo nuko abanyarwanda bataragera ku bushake kujyanye no gutanga
bana musanga batware ntabwo umurongo wawe ntabwo umurongo wa telefone urimo urage umurongo wa telefone ntabwo urimo kumvikana neza sa n'uguma hamwe wenda kuko ndumva harimo utuntu ducika. Mukanya turagaruka kuri izo mbogamizi, ariko reka tubanze twakire na David mu gihe tuguha akanya ko kureba niba telefone imeze neza. David ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yakoze cyane.
Ee uherereye hehe?
Ndi mu Rwanda. Hanyuma ndajyamba nushimira umutumirwa kuba yitabiriye.
Arakumva.
Hariho ikibazo na ibibazo nka bibiri nashaka kumubaza. Umuvunyi ari urwego ruyoborwa cyangwa se rugengwa na leta, kandi ubwo umwe muri leta akaba yahohotera umuturage cyangwa se muri make leta ikahohotera umuturage. None umuturage iyo aregeye urwego rw'umuvunyi rukurikirana uwo mukozi wa leta wamuhohoteye cyangwa ntabwo rumukurikirana. Ikibazo cya kabiri, umuntu yifuza guha urwego rw'umuvunyi amakuru ayatanga gute? Ese tujya tubona nka za transparency zigira nimero za WhatsApp cyangwa se ubundi buryo mu buryo bworoshye umuntu yaziha amakuru? Ese urwego rw'umuvunyi umuntu yifuje kuba amakuru yayatanga gute? Alo,
yewe komeza David.
Ikibazo cya gatatu nashaka kuza, ese ko bigaragara ko hari imibare yashyizwe uburyo ruswa yihagaze mu nzego za leta cyangwa se mu bikorera, niba afite imibare yaduha uko ruswa ihagaze muri leta no mu baturage, cyangwa se akatubwira mu by'ukuri urwego rw'umuvunyi abona mu gihe rumaze hari icyo rwafashije abaturage.
David sa n'uguma ku murongo gatoya kubera ko umutumirwa ntabwo yari arimo kukumva.
Yego.
Sa n'uguma ku murongo gatoya, turimo turamugarura ku murongo wa telefone. Turaguha ijambo mu kanya gato cyane, nturambirwe, guma ku murongo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya majwi arabageraho avuye hano i Washington DC muri studio ya Karindwi. Turi mu kiganiro muri Sanga. Mutumirwa wacu ni Bwana Musanga Batware Clement, umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa. Mu kanya gato yatwari turi kumwe na David arimo kubaza ibibazo yarafitiye umutumirwa, ariko umutumirwa ntabwo yarari kuri telefoni, bishoboke ko atabyumvise, ariko ndabona bambwiye ko abonetse. David, wihangane nkugore wongere usubiriremo umutumirwa ibibazo byawe.
Okay, na kibazo naye ndiho mbaza ni ese ko bijya bibaho ko leta yatubwiye ko nyine urwego rw'umuvunyi rugengwa na leta. Nabazaga ni ko bijya bibaho ko leta ishobora guhotera umuturage, kandi ko mu nshingano z'umuvunyi harimo kurwanya akarengane na ruswa. Ese iyo umuturage ahotewe na leta,
uretse David, sinibwire ko leta nka leta ubwayo ishobora guhohotera umuturage, ahubwo wenda umukozi wa leta.
Aha, umukozi wa leta. Urakoze cyane kunyunganira. Ese iyo umuturage yituye urwo umuvunyi cyangwa se yaregeye umuvunyi, uwo mukozi wa leta arakurikiranwa cyangwa se ntago rukurikirana abakozi ba leta? Iki kibazo nari mfite. Ese urwego rw'umuvunyi rujya rushaka amakuru cyangwa rutegereza amakuru umuntu aruhaye? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Cya gatatu ndabaza ni ko hariho imiryango tubona iba yegeye cyane abaturage, yaba ku social media cyangwa se mu bundi buryo, ku buryo ku izo nzego kuzigezaho amakuru byoroshye. Natanze urugero rwa Transparency itanga WhatsApp namba yayo. Nabazaga ese urwego rw'umuvunyi hari uburyo umuntu ashaka kuruha amakuru buhari yakoresha kugira ngo arugezeho amakuru? Nibyo bibazo nari nabajije.
Urakoze cyane David, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe, kae namushimiye ko yitabiriye.
Urakoze. Bwana Musanga Batware, ibibazo bya David urabivugaho iki?
Ibibazo bya David ku byerekeranye no kuvuga ngo leta ihotera abaturage, nk'uko yabivuze wabimusobanuriye, ntabwo leta ihotera abaturage, bishobora gukorwa n'umuturage cyangwa se umukozi umwe ku giti cye, kandi iyo bigaragaye arabihanirwa. Hari inzego zashyizweho nk'urwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi nzego zitandukanye, ku buryo ubikoze ashobora kubihanirwa. Nta muntu rero n'umwe uri hejuru y'amategeko ku buryo ashobora kurenganya umuturage. Ikindi no gukubita umuturage birabujijwe, kuko amategeko ari agomba gukurikizwa. Ku bijyanye no kubona amakuru cyangwa se uburyo tuyabona, hari nimero y'urwego rw'umuvunyi itishyurwa, ni 1199. Ashobora no kutwoherereza ubutumwa bugufi kuri 1990, ntago byishyura. Ikindi ni uko dufite udusanduka tw'ibitekerezo hirya no hino mu turere, mu mirenge, ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, bakaba baduha ibitekerezo cyangwa se ibyo babona nka ruswa n'akarengane, bakoresheje utwo dusanduka tw'ibitekerezo turi hirya no hino. Hari n'abatwandikira kuri email info@ombudsman.gov.rw. Izo rero ni zimwe mu nzira abantu bakoresha baduha amakuru. Ikindi namubwira ni uko hari abaduha amakuru ariko natwe tugira uburyo bujya kuyashaka hirya no hino, kugira ngo dushobore kuyabona. Hari ayo batuzanira ariko natwe hari ayo tujya gushakisha.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibiganiro biri mu Nteko Ishinga Amategeko. Muri ibyo biganiro hagaragayemo ikintu cyo kurinda umuntu utanze amakuru, babijyeho impaka kubera ku itegeko nyine riteganya ko umuntu utanze amakuru hano agomba kurindwa. Aho ngaho mu Rwanda, iyo umuntu abariyakara cyangwa se akabatungira agatoki aho ibibazo biri, yagira icyizere ko nta nkurikizi bishobora kumugirira?
Yagira icyizere rwose ko nta nkurikizi bishobora kumugeraho, ariko mu rwego icyo kibazo cyakemutse mu Rwanda dufite itegeko rirengera abatangamakuru whistleblowers protection law ahubwo ikibazo kikunze kuvuka ni iki hari abatangamakuru barangiza bakagenda bigamba ko wenda bayatanze bikaba byashobora kubagiraho ingaruka ariko niba hari umuntu uzanye n'amakuru usoye amakuru tumugira inama uko agomba kwitwara ku mpamvu z'umutekano we kugira ngo bitazamugirira ingaruka ikindi ni uko natwe tuba dufite uburyo twashyizeho abagomba kumwakira bitewe n'amakuru afite kugira ngo ayo makuru yakirwe neza kandi ashobore gukurikirana
twakire na Gaspar kaza mu kiganiro muri sanga
yego ndabakurikiye Geoffrey
ye ni ikibazo ni igitekerezo ariko banze ubwire umutumirwa uherereye
ndi mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu murenge wa Gashora
ye nuko urabaza cyangwa uratwerera abatanga igitekerezo
ni ukuvuga ngo njyewe ntago ari ikibazo ni nko kugenda umuntu amushimira uburyo bagenda banazenguruka mu turere tumwe na tumwe bitewe na gahunda baba bagiye baha abaturage bimwe na bakazagenda baganira nabo harimo ibibazo bimwe birabonerwa ibisubizo ibindi bakabiha abagomba kubikemura numva ari ikintu kibazo kugenda bagishishikariza abaturage kugira ngo ye kujya bapfukiranwa gutyo yumva de kwarogushima gusa nta kindi narenza
ye urakoze Gaspar aho ngaho igashora kubera icyo gitekerezo utanze no gushimira urwego rw'umuvunyi komeza kugira umunsi mwiza ye bwana musanga batwara rero ejo nari ndimo ndeba kuri internet mbona hari raporo rutonde rw'abantu bahanwe inkiko zamaze guhamya ibyaha bya ruswa nuko ngenda nyuzamo amaso mbona umubare wiganjemo n'uw'abahinzi n'abashoferi n'abamotari abandi bari he
inshingano y'urwego rw'umuvunyi nk'uko bikubiye mu ngingo ya kane y'itegeko rigena imiterere ububasha n'imikorere y'urwego rw'umuvunyi no gutangaza urutonde rw'abahamwe burundu na ruswa ndetse n'ibyaha bahanishijwe rwa rutonde turuhabwa n'urukiko rw'ikirenga inshingano y'urwego rw'umuvunyi ni ukurutangaza ni ukuvuga ko ntabwo ari twebwe tuba twaraciye imanza mbere navuga ko twari dufite imbogamizi kubera ko ibijyanye no kunyereza umutungo ibyo bita embezzlement mu ndimi z'amahanga ntabwo byari byafatwa nk'icyaha cya ruswa cyari icyaha ariko atari icyaha cya ruswa bisobanuye ko bitari mu nshingano zacu ariko niba witegereje neza hari aho amafaranga agenda azamuka yiyongera harimo abantu bakurikiranyeho amafaranga menshi ririya tegeko rero rimaze igihe gito rigiyeho ni ukuvuga kuva ku itariki ya 13 ukwezi kwa munani 2018 ntabwo turatangaza benshi bakurikiranywe ku cyaha cyo kunyereza umutungo cyangwa se embezzlement ni ukuvuga ko mbere ntabwo byari mu bubasha bwacu
ariko rero bwana musanga batware hari nk'akantu kuko niba umuhinzi akurikiranwa kuko yatanze ruswa umushoferi agakurikiranwa kuko yatanze ruswa umumotari agakurikiranwa kuko yatanze ruswa mwe simwe n'ubundi nk'uko umaze kubimbwira mu buranisha ziriya manza ariko urabona ko bifite birimo birajya mu nziri imwe kuko abazihabwa bo barihe ntabwo bagaragara aho si uko bafite amikoro yo kuba bashaka abunganizi mu mategeko bakaburana bagatsinda ariko mu by'ukuri harimo akantu namwe mushobora gukurikira mugasanga harimo akarengane n'ubundi nyine mushinzwe kurwanya
icyo nakubwira ni uko ntabwo ari ukuvuga ngo abayitanga gusa hariya ni abayitanga ndetse n'abayakira tuvuge iyo usomye ingingo ya kabiri y'itegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse muri 2018 rivuga ko ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe mu nzego za leta iz'abikorera sosiyete n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda cyangwa ishaka gukorera mu Rwanda kigamije gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke mu buryo bunyuranyije n'amategeko hagamijwe kwigizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yawo cyangwa gukora ishimisha mubiri kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko byaba bikozwe na nyir'ubwite cyangwa se binyujije ku wundi muntu. Itegeko rirasobanutse ni gusaba, kwakira cyangwa gutanga. Bariya rero bari muri ibyo byiciro byose.
Ariko buriya wa mugani ko ruswa ari ikintu gikorwa mu ibanga, cyane cyane nk'ibyo ruvuze byishimisha mubiri, ibyo murabimenya?
Kubera ko hari ubuhanga n'ubumenyi cyangwa se tekinike zikoreshwa mu bijyanye no kumenya ibyaha bya ruswa, nibyo bita crime detection, ndetse hariho n'abaduha amakuru ku bijyanye n'ibyo byaha.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka twakire Daniel.
Yego, ndabumva cyane.
Uherereye he Daniel?
No, ndi Nyamasheke Ruharambuga, mudugudu wa Nkomero, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yee, ni ikibazo n'igitekerezo?
Bo, mfite ikibazo nenda kubaza. Mumbarize bwana Mustanga Batware.
Arakumva.
Mfite utubazo tw'amatsiko, ndajya mumbarize este kugira ngo umuntu abashe kuba umuvunyi abe mwari wa rwego bisabi. Ese umuntu abaye abishaka byashoboka ko yajya mu rwego rw'abavunyi? Ikindi mumbarize, ndajya mumbarize ese ruriya rwego ni urwego mpuzamahanga cyangwa bimeze gute? Adusobanurire.
Ariko ibyo yabivuze ko ari urwego rw'igihugu.
Ntago tubakurikira kuri FM, nicyo kibazo. Ikindi mwambariza umuvunyi mbere y'uko nsoza. Ndajya mumbarize ese ruriya rwego mu by'ukuri rugengwa na bande ko bumva rutegamiye kuri leta cyaro? Ibikorwa bakora babihererwa agaciro na bande? Murakoze cyane.
Urakoze cyane Daniel, ariko mbanze utaragenda nkubwire ko ari urwego rw'igihugu, rwashyizweho n'igihugu, ntabwo ari urwego rutegamiye kuri leta, ahubwo mu by'ukuri ni urwego rw'igihugu. Reka ndeke Musanga Batware gusubize. Bwana Musanga Batware, Daniel arashaka kuba umuvunyi, abigenza ate?
Ane agomba kuba ari umunyangamugayo igihugu abifitiye ubushobozi. Ikindi ni uko abavunyi bashyirwaho n'iteka rya nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo umuvunyi ashyirwaho n'inama y'abaminisitiri, byarangiza nanone ukanyura muri sena ikakwemeza ko niba koko ku rwego ruhagarariye abaturage ko ubufitiye ubushobozi, hanyuma ukajya kurahira mu nteko ishinga amategeko imbere nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi ugatangira inshingano. Muri make ni izo nzira binyuramo.
Ko numva ari inzira zikomeye abanyarwanda bafite umutima mwiza wo gushaka gufasha muri urwo rugendo no kuba bavunyi aho bizaborohera.
Ni amahirwe kuko nanjye ntabwo nari nzi ko nzabigeraho.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twakire Ntezimana Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane Geoffrey, mutaguma muri aho neza.
Uracyitsaho?
Yego, ndaho ndakomeye. Ni ukuri.
Uherereye hehe Ntezima?
Mherereye hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.
Nuko rero uti ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nuko. Ariko mbere na mbere ndamanza nsuhuze umutumirwa wo mu rwego rw'umuvunyi. Noneho igitekerezo mfite ndetse n'ibibazo. Kare wahoze ubikomozaho uvuga uti mu bamotari, mu bahinzi, aho ngaho kuki bo babakurikirana? Ibyo yabisubije nabyumvise. Ariko noneho nanjye ndajya mu nzego nkuru zikomeye, cyane cyane mu bigo by'abikorera. Tuvuge nk'abacukura amabuye y'agaciro. Harimo ruswa iteye ubwoba mu nzego mbese
warabibonye
zihurije no mu rwego rw'ikorera.
aho iyo ruswa warayibonye muri izo nzego ku buryo
reka mbabwire njyewe ntago navuga ngo narayibonye ijana ku ijana ndabyemeza ariko uyu ukurikije abakoramo uburyo batangamo akazi ni kene wabo ni amafaranga ni iki udafite amafaranga ndetse ni mu kazi kose muri iki gihe udafite amafaranga se wapfa gukura hehe akazi ngiye nkaba mbona yuko rero ni ibintu bizagorana cyane kugira ngo babashe gukurikirana abo bantu nibura batanga ruswa ndetse bakanayakira tujye mu zindi nzego nta kuntu wambwira ngo niba umuturage wo hasi atanze ruswa bakamufata kuki se muri minisiteri runaka umukozi waho umuntu urugero azakira ruswa bagende bicecekere ntabo twari twumva wakiriye ruswa cyangwa watanze ruswa muri minisiteri cyangwa mu bindi bigo bikomeye bya leta babashije gukurikirana ni umwe ku ijana cyangwa ni bangahe niyo mpamvu njye mbona yuko ruswa itazacika habe na gato ikindi iyo tubona hirya no hino mu mihanda aho tugenda hose tubona neza ruswa ni ikintu gikomeye ni ikintu kibanga rikomeye mbese ku buryo n'uyitanze wese akamenyekana ko yayitanze nawe bimugiraho ingaruka ndetse n'uwatanze ayo makuru ko hari uwatanze ruswa nawe ndakeka bimugiraho ingaruka zikomeye ese umutumirwa muvandimwe urabona koko tuzageraho tugira icyizere tuvuge nti ruswa iracitse mu gihugu bwite irarangira hanaguye bwite Burundi ivuyeho ku buryo tuzagira icyizere wenda n'abo bakozi bashaka gukora ngo biteze imbere babone uko aho banyura ariko tubabazwa n'uko nyine ruswa akazi k'iki gihe ni ruswa nta kindi
urakoze cyane bwana Ntezimana ugira umunsi mwiza
murakoze cyane ndabashimiye
bwana Musanga batware wumvise amagambo ya Ntezimana arimo amarangamutima menshi ati muvandimwe mutumirwa tumara impungenge urabivugaho iki byamaze kuvuga
icyo navuga nuko ibibazo bye birimo amarangamutima menshi cyane kandi iyo ushaka kurwanya ruswa hagomba ibimenyetso ntabwo ushingira kuri ndakeka cyangwa se iki aravuga ati hari abatanze amakuru yagiraho ingaruka ariko nta n'urugero na rumwe yatanze yavuze ko muri minisiteri badakurikiranwa ari abantu bato bakurikiranwa ndagira ngo mubwire ko mu minsi ishize wari safi muri minisiteri y'uburezi yarakurikiranywe anishwa kwishyura amamiliyoni arenga ijana ndetse n'amazu yayo cyamunara namubwira kandi ko hari abahoze ari abakozi b'ibitaro bya Karongi nabo bakurikiranywe ndavuga amakuru ya vuba aha ikindi namubwira ko kuvuga ko ngo nta bakurikiranwa ruriya rutonde dusohora buri gihembwe hariho ababa bakurikiranywe ikindi ko badafite icyizere ko ruswa ishobora kuranduka namubwira ko n'igihugu cya Seychelles kiza ku isonga muri Afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya gifite amanota 66 na biriya bihugu bya Denmark na za Norvege biza ku isonga mu rwego rw'isi nta gihugu gifite amanota 90% nabo bafite ruswa ariko kugero gitoya navuga ko turebye u Rwanda niba mu myaka 10 ishize u Rwanda rwari ku mwanya wa 66 mu rwego rw'isi mu gihe cy'imyaka 10 gusa u Rwanda rukaba ruri ku mwanya wa 48 abazi CPI Corruption Perception Index kiriya kegeranyo ngaruka mwaka gikorwa na Transparency International no kuzamukaho umwanya umwe no kuzamukaho inota rimwe haba hasabye imbaraga nyinshi cyane dushima ubushake n'imbaraga leta y'u Rwanda ishyira mu kurwanya ruswa nk'ubu mu bijyanye n'ubugenzacyaha dushima amavugururwa yakozwe muribuka ko kera ishami ry'ubugenzacyaha ryabaga muri polisi ari ishami ubu ni ikigo cyihariye cyitwa ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau gifite abakozi hafi 800 ni ukuvuga ko bafite ubushobozi bwo kugenza ibyaha byose bimunga ubukungu ndetse n'ibindi byaha byose mu gihugu hose. Ayo rero na mavugururwa yakozwe na Leta y'u Rwanda, dushima ubushake bugaragara muri gahunda y'imiyoborere myiza ndetse no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu.
Bwana Musanze
nabwira Nezimana nkanamubwira kandi ko ushaka gutanga amakuru ni 1-99 cyangwa se agatanga ubutumwa bugufi kuri 1990. Turamushimira ko yaduhaye amakuru kuri aha ngo mu bijyanye no gutwika amabuye y'agaciro azatanga aya makuru kuri 1-99 cyangwa yohereze SMS kuri 1990.
Bwana Musanga batware, tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro, mu bintu mukora byo kurwanya ruswa n'akarengane hagomba kuba harimo ibintu namwe mureba mukavuga muti ibi bintu birakomeye, ni imbogamizi ikomeye mu mirimo dushinzwe, n'izihe mbogamizi muhura nazo mu byo mukora?
Imwe mu mbogamizi nuko Abanyarwanda benshi bataragira umuco cyangwa se ubona batarajwe inshinga no gutanga amakuru kuri ruswa. Hari ababona abayisanga cyangwa se abayakira bakicitekera, nta nubwo turagera kuri 50% dukurikije ibyavuye mu bushakashatsi. Ikindi ni abagihishirana, ibyo twita negative solidarity. Twavuga ko ibyo ari bimwe mu bitubera imbogamizi. Nanone dufashe urugero nko kuri ruswa ishingiye ku gitsina, hari abaza bakaduha amakuru ariko twatangira gukora idosiye ugasanga bagiye barumvikanye barabiretse gutanga amakuru birahagaze. Udafite rero ibimenyetso, niba umuntu yaguhaye amakuru yarangiza kwisubira, murumva ko icyo gihe ni imbogamizi mu byerekeranye no kugenza ibyaha. Izo nizo twavuga nk'imbogamizi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka twakire na Jado.
Ndabumva.
Jado, urahagana hehe?
Igihugu cy'u Burundi mu Kidesa, ahandi muri komine Ntega.
None hari icyo bashaka kubaza umutumirwa?
Je ngira ngo nyunguye radio imvura yacu ko sinashe kujyumvira ibya neza, ariko hari byo mashije kumva ubu umukanyari ko arasigura uwo mutumire arakwazi nagitubaze tubiri munsigure iryo jambo umuvunyi hake numva neza
umuhuza
umuvunyi
mu Kirundi ni umuhuza
okay. Hama nagenda mumaze ko numva ngo muri ku kibazo cy'ibintu bijyanye na ruswa, kandi nkaba numva umuntu wese ashobora kuba ari muri akora muri poste runaka akora ahantu runaka ugasanga ajyarwa atazojya ruswa, aho ugasanga arayijya. Rero nk'aho umuntu aba aherereye ariko araba amaserivisi runaka nimba bangaje hafi n'ikintu runaka, ntabwo bareba kapasite mu cyo bareba nk'ikintu runaka bafatirako, ariko acakora ikintu bitwa amafaranga. Kandi ngira ngo ibintu biri muri Afurika gusa cyangwa ngo biri mu ahubwo nagenda amadati none igihugu cyoba kitajya ruswa ni nk'ikihe, cyangwa se umuntu atajya ruswa byifatamo gute? Murakoze.
Urakoze Jado, ugira umunsi mwiza.
Ego.
Kwema, sinzi niba hari icyo wavuga kuri icyo kibazo cya Jado ati kuri iyi si ni ikihe gihugu kitabamo ruswa?
Nta gihugu wabona kitabamo ruswa, nta nubwo twavuga twakemeza ko ruswa ari umurage cyangwa se akaramata mu bihugu bya Afurika gusa, no mu bihugu by'i Burayi cyangwa se ibindi migabane ruswa irahari. Aho bitandukanira nuko ibaho mu kigero gitandukanye.
Noneho reka nse n'ugaruka gato ku mikoranire yanyu n'izindi nzego, ko wigeze kuvuga uti dusubiramo dukora shakashaka cyangwa se tugacukumbura ku manza zarangijwe n'inkiko zishobora kuba zirimo akarengane. Buriya ntubona ko hashobora kubamo icyafatwa nko kugongana n'inzego? Niba urukiko rwigenga rwaramaze guca urubanza kabone niyo nyiri ugucirwa urubanza yaba atishimye, mwebwe noneho mugasubiramo, ntabwo haba habayeho kuvuguruzanya kw'inzego?
ntabwo ari ukuvuguruzanya kw'inzego ahubwo no kuzuzanya icyo urwego rw'umuvunyi rukora rusuzuma amadosiye natwe tukareba koko niba harimo akarengane dushingiye ku byo uwatugejejeho ikibazo yatwandikiye noneho twebwe tugasaba urukiko rw'ikirenga icyo iyo dosiye yasubirwamo ni ukuvuga ngo bisubirwamo n'urwego rw'ubutabera ntabwo ari urwego rw'umuvunyi rubisubiramo ebwo umuntu afanye ikibazo tukagisuzuma tukandikira urukiko rw'ikirenga tugaragaza akarengane twabonye hanyuma urukiko rw'ikirenga mu ishami ry'ubugenzuzi nabo bakareba niba koko ka karengane twababwiye kagaragara muri make ni uko bikorwa birongera bigakorwa n'ubutabera ikindi ni uko dukurikije imivugururire y'amategeko ni uko mbere yo kuza ku rwego rw'umuvunyi ubanza gutakambira perezida w'urukiko umugaragariza akarengane ibyo byatumye amadosiye menshi yari ku rwego rw'umuvunyi yakundaga gukererwa abaturage ntibasubizwe ku gihe agenda agabanuka tukaba dushima inzego zadufashije mu kugabanya amadosiye y'ibirarane twari dufite twavuga nka minisiteri y'ubutabera twavuga polisi y'igihugu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha batwoherereje abakozi bamara igihe gisaga umwaka dukorana amadosiye kugira ngo dushobore gusubiza umuturage ku gihe
twihuse bwana Bizimana mu masogonda 30 gusa kuko dusigaranye iminota 2 ngo dusoze ikiganiro ikibazo cyawe
sakoze cyane nashaka ndamubaze umutumire
nyarutsa
ariko ubutabera babandanya ubutabera gukoresha ubutabera kuko ndabona muri Afurika yacu ubutabera bwarazi
urakoze
ndashaka gutera intererano nashaka kutereraho ndashaka ijwi rya Amerika ngende hano Tanzania turabumva cyane kabisa no mu Kirundo murebe mu Burundi murebe ko yosiya ikavugayo
Bizimana urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
urakoze cyane namwe
bwana Musanga batware dushigaje iminota 3 gusa ndagira ngo nguhe ijambo n'ubundi n'ukuri gusubiza kuko wari usanzwe ubifite niba hari umwanzuro ufata niba hari inama ushaka gutanga y'umwihariko mbere y'uko dusoza iki kiganiro
ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya mwaduhaye ikibazo Bizimana amaze kuvuga ku byerekeranye n'ubutabera namubwira ko dukurikije biva mu bushakashatsi abanyarwanda benshi bizeye ubutabera bwo mu Rwanda ndetse bafitiye icyizere yego naho ibibazo ntibishobora kubura kuko nabo abakoramo ni abantu hari abashobora kugira ubwangamugayo buke bakabihanirwa n'amategeko dusoza ikiganiro navuga ko mu Rwanda hashyizweho ingamba nyinshi mu gukumira no kurwanya ruswa harimo kwigisha gushyira mu bikorwa amategeko ndetse no kugaruza umutungo wakomotse kuri ruswa gukoresha ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi ibyo byose ndetse no kunoza serivisi ni ingamba zashyizweho mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu zikaba ziriho zitanga umusaruro mu gusoza rero ndagira ngo nshishikarize abaturarwanda bose kwitabira icyumweru cyo kurwanya ruswa ndetse no kongera imbaraga mu gutanga amakuru tukazirikana cyane cyane ku nsanganyamatsiko y'umwaka igira iti duhuze imbaraga turwanya ruswa
twihuse gato kuri icyo cyumweru harya mwavuze ko kizatangira ryari kikarangira ryari
cyatangiye ku itariki ya 17 Ugushyingo kikazarangira ku itariki ya 9 ukwezi kwa 12 ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa
Bwana Clement Musangabatware umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa urakoze cyane kwitabira utumire hano ku ijwi ry'Amerika n'ubutaha nitugukenera nyabuna uzaduhe akanya tuganire
ndabashimiye cyane kuri ndahari rwose mikoranire n'itangazamakuru ni ngombwa
nshimire kandi na Engineer Tang wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Almas Karara wakiriye amatelefone yanyu Je kuri mikro hano Washington DC ndi Jeffrey Mutagoma ndagira nti mukomeza kumererwa neza